mbalo nyimba chimanyi nange sirwango nyo nabadde ndovoddeko omwoyo wa mukama nagana yadogerera mu ngero abikulirwa abikulirwe bwe waba watategedde luveko kweterwa abadde lulwo muzukuke muzukuke batata beggwanga muzukuke omusiri guno gwetaaga okukola namba mukwate kumbi mukole ettooke lino lyetaaga enkondo bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri tidde ennyumba enatugira namba muzukuka bange mwanguwe mwanguwe.
Ladies and gentlemen, DJ Eric Com, the mix.
Kaledio twali na kamu, fena netwe yuoko. Lero tulina ziwerako, fena twevumiroko. No talanga vya mune wabiranga, asake virala. Atena katiriza, temugenda ne walala. Muzukuke, muzukuke. Panda tabekwa gamuli kuchi. Ettooke lino lyetaaga enkondo n'emmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri. Tulina gye twagenda okusaba musumba yabuulirira ddala bye yayogera by'amazima fenna ne tukomwako. Bwe yamala nabuuza baliweyo abakomeddwako ne tuwanika emikono waggulu yayogera n'emmeme bwe yamala natutegeeza ty'okufuna kukyabuulidde buli omu mitwalo eneena ze ne Filipo tetwazirina omukisa ogwo ne tugusubwa muzukuke muzukuke. Ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukola bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko waliwo omusumba gwe nawulidde ng'awa obujulizi mu banne te Katonda muwadde omukisa alina ennyumba emunyonyo ekaza ettaka alina nnya wano mu kibuga mu Kampala kyokka b'olaba ekkanisa ye esabirawo mu muyembe kwegamba tata nakuswala okupaakingawo emmotoka ye baayogerera n'ebintu mulimu abatalina na kyaggulu baggwa ettaka eryo nditunda n'enzimbira mukama ennyumba ye muzukuka bange mwanguwe ettooke lino lyetaaga enkondo nzijukiza ennyumba enkadde gye twalimu ne tuddukamu amagandula baagalina nga n'ebirwadde biremeddewo Sawulo ebyambalo yabirina nga n'eggoliyasa alemeddewo ebizimbe baabirina ne tuddukira eno mu biwempe mizindaalo baagirina ne tujja ne tukubanga engalo ebitiibwa sibiganye wa bishopu sibuganye naye ne ssenyiga n'alemerawo jyabyogerera mu ngero abikulirwa abikulirwe bwe waba watategedde biveeko ggwe tebyamaeyo
muzukuke
mukwate enkumbi abange tukole ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukola batata b'eggwanga muli ku ki bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri katemba mu kkanisa asukka basumba abafuuse bakazanyirizi babodegaadi olina bana gatali mubbi bakuumira ki waliwo n'ababalina naye ng'olaba bansonga ne banonna batandika gamba tugufudde mugendo nobu zindalu Enobu kubuza ntufawa Otiguna yokera mazima Yongera nobu ze Linda kugulikamba ntuhoye Mzukuke, mzukuke Mkwate kumbia wange tukole Era tatabe guanga mutandike Etoke linolie tage kondo Nambio mwala guno gweta gogogola Wachali yesu vimutandike Eva tatabe guanga muyangue Kadiwa Zaitibe kenderera Kadiwa